Hezekiah 29 verse 1. Ngonyaka weshumi ngenyanga yeshumi ngolweshumi nambili lwenyanga lafika kimizwi likaJehova lathi verse 2. Ndodana yomuntu bhekisa ubuso bakho kuFaro inkosi yaseGibhithe uprofethe ngaye nangalo lonke iGibhithe. Verse 3. Ukhulume uthi isho kanje inkosi uJehova ithi bheka ngimelene nawe Faro inkosi yaseGibhithe drago omkhulu obuthisa phakathi kwemfula yakho uthi umfula ungowami mina ngiwenzile. Verse 4. Ngiyakufaka izindondo emhlathini yakho, nginamathelise izinhlanzi zemfula yakho ezingcwekweni zakho, ngikukhuphule phakathi kwemifula yakho kanye nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho ezinamathela ezingcwekweni zakho. Verse 5. Ngiyakukulahla ehlane, wena nazo zonke izinhlanzi zemfula yakho. Uwe ebusweni bomhlabathi, awuyukubuthwa ulandwe, ngiyakunika ube ngukudla kwezilwane zomhlaba, nokwezinyoni zezulu. Verse 6. Bonke abakhile eGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova, ngoba bebeludondolo lohlanga kuyo indlu yakwa-Israyeli. Verse 7. Lapho bekubamba ngesandla, uyaphuka. Uklebhula zonke izinhlangothi zabo, nalapho bencika kuwe uyaphuka, untengantengisa zonke izinkalo zabo. Verse 8. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakwehlisela phezu kwakho inkemba, nginqume kuwe abantu nezilwane. Verse 9. Izwe laseGibhithe liyakuba incithakalo nehlane, bazi ukuthi nginguJehova ngokuba wathi umfula ongowami mina ngiwenzile. Verse 10. Bheka ngalokho ngimelene nawe nemfula yakho. Ngiyakwenza izwe laseGibhithe libe yihlane lamahlane nencithakalo. Kusukela eMigidoli kuze kube seSevene kuze kube semkhawuleni waseKushe. Verse 11. Akuyukudabula kulo unyawo lomuntu, akuyukudabula kulo unyawo lwesilwane, aliyukuhlalwa iminyaka engamashumi amane. Verse 12. Ngiyakwenza izwe laseGibhithe libe incithakalo phakathi kwamazwe ayincithakalo. Imizi yalo phakathi kwemizi echithekileyo ibe incithakalo iminyaka engamashumi amane. Ngihlakazele abaseGibhithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni. Verse 13. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amane, ngiyakubabutha abaseGibhithe kubantu abahlakazekele kubo. Verse 14. Ngibuyise ukuthunjwa kwaseGibhithe, ngibabuyisele ezweni lasePatirosi, izwe lokudabuka kwabo, babe ngumbuso ophansi khona. Verse 15. Liyakuba phansi embusweni, alisayuziphakamisa phezu kwezizwe, futhi ngizakubanciphisa ukuba bangabusi izizwe. Verse 16. Alisayukuba yithemba kuyo indlu yakwa-Israyeli, likhumbuza ngokona lapho bebaphendukela, bazi ukuthi nginkosi uJehova. Verse 17. Kwathi ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga, lafika kimizwi likaJehova lathi. Verse 18. Ndodana yomuntu uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli wasebenzisa impi yakhe umsebenzi omkhulu ngeTire. Onke amakhanda aphuculwa, onke amahlombe acothulwa, nokho yena nempi yakhe babengenankokhelo evela eTire ngumsebenzi abalenzela wona. Verse 19. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, Bheka ngizakunika uNebukadnezari inkosi yaseBhabhele izwe laseGibhithe. Uyakuyisusa ingcebo yalo, aphange impango yalo, agcugce ingcuco yalo, kube inkokhelo yempi yakhe. Verse 20. Ngiyamnika izwe laseGibhithe ngomsebenzi owakhonza ngawo. Abawenza kimi isho inkosi uJehova. Verse 21. Ngalolo suku ngiyakuhlumisa uphondo endlini ka-Israyeli. Ngikuvumela ukuba uvule umlomo phakathi kwabo bazi ukuthi nginguJehova.